Nilombo nyokole budo kanifukuza. Sezi ndo unanijua, nimeza kushika dondo nataka kukuja. Tukikunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio. Sikujua marafiki wa shere, ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mejaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe suli nilenga, na kupigia mbaka unaingia mteja. Ala, umeshikwa na mnija. Atise ukumbuki, by the way niko free. Chaimi yako ndio sina, ala, umeshikwa na mnija. Ati unanitafuta, ala, by the way niko free. Chaimi yako ndio sina, ulidhani ndachapa. Nikipiga simu nakata, mambo ni mpya gathe. Kablo nifikie kwanza ongea na PA. We ni zuzu nini, uliambia watu najua tanitafuta. Na hiyo kazi ni mimi nilikufunza, mimi nikutafute, kwani umekuwa mjinga? Na uache kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake, unaniboba the way unaweza step. Ala, umeshikwa na mnija, atise ukumbuki, by the way niko free. Time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na mnija, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndio sina. Siri zako ninazo, misi kama wewe hizo ntakufanazo. Siri zangu umeneza, inoonyesha vilulu kumenibeba. Wepunguza hamnazo, hauna aibu ati unanyalika kwako. Nijikute, kakuna choice, siri hata nife. I want to make a toast. Wagenge kunywa ram. Kabesti yako ni true. Cheers manze. Ala, umeshikwa na mnija, atise ukumbuki, by the way niko free. Time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na mnija, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndio sina.